more music at spacegospel.com.
Haki haki weu, kuanga na mi, wakibaki weu, enda na mi, wakistaki weu, mama na mi. Haki haki weu, kuanga na mi, wakibaki weu, enda na mi, wakistaki weu, mama na mi.
It's your boy Jason on the beat.
Tona girl, tona girl, mushereka ya deli ni mabade, nobade, nobade. Akuna mwenyange daddy for me, yeah. Born again, born again. Mushereka ya deli ni mabade, nobade, nobade. Akuna mwenyange daddy for me, yeah.
See, expect familia yangu ielewe what's going on kati yangu nawe. All my life tegemeo langu imekuaga on and on. Ni wewe yawe. See, the chief kona stone lewa jenzi walikata. Ni wewe yawe. When your foundation, your life, yami na nyumba yangu, tazidi nawe.
Sote dinaba dance, kama Moses and Nancy, Manuel siwende nasi. Hata kukauke sika, Simba skuli nyasi. Yes, you know better than mini amacha, wene veteran, unafanya tavi veteran.
Haki haki weu, kuanga na mi, wakibaki weu. Enda na mi, wakistaki weu, mama na mi. Haki haki weu, kuanga na mi, wakibaki weu. Enda na mi, wakistaki weu, mama na mi.
Born again, born again. Mushereka ya deli ni mabade, nobade, nobade. Akuna mwenyange daddy for me, yeah. Born again, born again, born again, born again. Mushereka ya deli ni mabade, nobade. Nobody, nobody, hakuna mwenyange daddy for me, yeah.
By the way, niko baptized na feel niko soft. Wazee wanangangana na kid, napping. Na those come to you, niko kid, napping. Joy of the Lord, me na feel happy. Happy to be born again, sinyamazi siezi zip. Kalo mia da, ngari. Neno imetushika nika askari. Kama penzi ni heart, simindio a die. Napenda Yesu kuruka, tuna jump up. Kwa Yesu ni cool, let a jump up. Hii ni presidential, Buddha come cup. Na Yesu ndo kusema, ye ndo jump up.
Kutoka leo my lifestyle, ni mina Kristo, ni mina Kristo. Siendele ina lifestyle, nilishi before, nilishi before. By the way, niko baptized, na feel niko soft, na feel niko soft. Niyo ndio my chapter, na join ligi so, na join.
Born again, born again. Mushereka ya deli ni mabade, nobade, nobade. Hakuna mwenyange daddy for me, yeah. Born again, born again, born again, born again. Mushereka ya deli ni mabade, nobade, nobade, nobade. Hakuna mwenyange daddy for me, yeah.
Haki haki weu, kuanga na mi, wakibaki weu. Enda na mi, wakistaki weu, mama na mi. Haki haki weu, kuanga na mi, wakibaki weu.
More music at spacegospel.com.
Wakistaki weu, mama na mi.